This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni baphulaphuli baka Radio K Pulpit. Nguvelile kambenene ke lona othetha nani. Ndiyanamkela ke ngawo le njikalanga namkelekile. Ndiyathemba ke ukuba usuku lwenu lube luhle nokuba ipasika yenu niyena itya kakuhle nisikelelekile. Namhlanje ke sabe sithetha ngaso isihloko esithi sisizukulwane esinyulu. Okanye we are the chosen generation. Sabe sijonga ke loo nto bakuthetha uthini na ke ukukhethwa okanye ukuba sisizukulu esinyulu, ukuba sisizukulwane esikhethiweyo. Ithetha ukuthini ke loo nto kwaye isibeka phi ke phaya kubo ubudlelwane bethu kunye naye uThixo uSomandla, umdali wento zonke, yena ezikhongaye zonke izinto, ekungakhange kube khona nye ke into ethe yaba khona engekho yena, imbangi nomgqibelelisi yokholo lwethu. Nguye ke lowo sidalileyo, nguye ke lowo yena okhanyisa ilanga kwabalungileyo nabangalunganga, yena onethisa imvula yakhe kwabalungileyo futhi nakwabangalunganga, yena oseke i-seasons zonke. Nguye ke lowo uYehova uThixo ophilayo, lo osikhethileyo, lona ke osibiza ngokuba sisizukulwane esinyulu. Nguye ke lo osikhethileyo, nguye owasazi kwangaphambili umhlaba ungekabikho, iziseko zomhlaba zehlabathi zingekasekwa, wasazi kwayena lowo, wasazi wasenyula, wasikhethela ukuba zisifaniswe ke naye ke umfanekiso wonyana wakhe onguye ke uYesu Kristu. Ke mphulaphuli ke siqhubeka ke na series yethu ye predestination, yonke lesiqhubeka nayo. Phambi koba ke sityatyadule kakhulu singene, masiqale ke mphulaphulu yayazi sivule ngomthandazo ke ubangabana ke apho endlini, apho ekhaya kunomntu ogulayo, okanye apho emsebenzini naphi napho simamele khona kunomntu ke ongaziva kamnandi onendawo ebuhlungu okanye ogulayo nasifo sithile. Uyayazi ke mphulaphula, ubeka isandla apho kuleyo ndawo ebuhlungu okanye kuye. Uba ukho umntu usendlini nguwe lo ungaphilanga, beka isandla apha kuwe kuleyo ndawo ebuhlungu. Xa singafika isandla sibeke nje apha entloko, ndizawuthandaza ke mphulaphula. Impiliso ikhona, uThixo wethu siyamazi ukuba ngabantu uyaphilisa futhi uyakhulula kwababotshiweyo. Masiqalise ke mphulaphula. Bawethu namandla onke, our Father and our God, ngalo mzuzu ke Thixo wethu onamandla onke, siyakuthandaza sikunikeza udumo, uzuko nembeko kuba kaloku wena uyaphila. Thixo wethu onamandla onke, bawethu mdali wento zonke, ngawo lo mzuzu ke Thixo wethu onamandla onke, siyakubulela ngalo elithuba osiphele lona, ngalo elithuba Father and our God, kuso esisikhululo. Thixo wethu onamandla onke, siyathandaza ke kuwo onke lamazomoya. Thixo wethu onamandla onke, kumakhaya ngamakhaya, kwindawo ngendawo, abaphule phule kuzo abaphulaphuli. Thixo wethu namandla onke, fika ke bawo uchukumise inhliziyo zabo, uphilise abanhliziyo zaphukileyo. Thixo wethu namandla onke, right now ndiyathandaza ke bawo wethu, abagulayo mabaphile, abanemizimba ebuhlungu okanye abaneentlungu emizimbeni yabo, ezo ntlungu ndiyaziyalela ngawo lo mzuzu mazihambe egameni likaYesu. Thixo wethu onamandla onke, wena kungekho sifo ongasiphilisanga ngalo mzuzu ke Thixo wethu onamandla onke. Zonke izifo zabaphulaphula abaphulaphuleyo mazihambe, mabaphile ngawo lo mzuzu egameni likaYesu. Akukho sifo nasigulo esivumelekileyo kubo ngoba kaloku wena wasithathela kuwe zonke izifo zabo, zonke izigulo zabo. Thixo wethu onamandla onke, de wabizwa ngokuba uyindoda yomvandedwa, bawethu onamandla onke, ngalo mzuzu ke Thixo wethu onamandla onke, sithi mabaphile. Zonke intlungu, zonke izifo mazihambe zishiye imizimba yabo. Makuthi abo bakhangela amathuba okusebenza ke Thixo wethu onamandla onke, uvula amasango, ubavulele, uvulele amashishini abo, uvulele ukuba baqasheke Thixo wethu onamandla onke, bakwazi ukubeka ukutya phezu kwetafile kumakhaya ngamakhaya abo. Our Father and our God, we worship you, we give you praise, glory and honor egameni likaYesu. kemphulaphuli ke njengoba benditsho ke sikoqala ke siyabulela ngokuba kuthandazile zijonge uzivavanye ujonge uba le ndawo ibubuhlungu isebuhlungu na ujonge ukuba ngabana isifo le nto ubuyiva ayihambangana ngoba niqinisekile ukuba ngabana ihambile uba ke uyayibona ukuba ngabana ihambile unikrwece ke phaa kula makhasi onxibelelwano uFacebook ukhangele uthi velile mbenene ujonge ke phaya utsho uba ngabana mntakwethu ndithandazile nawe ndithendisa uthandaza nawe yathi laa ndawo ibibuhlungu yahamba sathi ke sasifo besikhona sahamba bendingaqasheki ngoku nditsho ndaqasheka ndisakuthandaza nawe ukuze sikwazi ukuxelela nabanye ubungqina minintsi ke bunintsi ubungqina ndibufumana babaphulaphula abathe baphila babaphulaphuli abathe baqashwa ndiyakhuthaza ke nawe ke mphulaphuli ungahlali nabo phantsi ubungqina bakho usezabuvo wena apha kunomathotholo apho ke basezawutsho uba ngabana besithandazile apha kunomathotholo sithandaza nawe mntakwethu sathi sakuthandaza nawe kwenzeka okubekade kungenzeki. Yes ke mphulaphuli siyaqhubeka ke njengoba sasitshile ukuba ngabana ke utsho ke phaya ku-Romans 8 ukuba ngabana abo wabazikwa ngaphambili wabenyula wabakhetha wabeka ucala wabenyula wabagwebela wabazukisa le ngana ke yinto eyenziwa nguThixo esenzela abantu. Now one of the things odinga ukuziunderstanda is that akukho nto wena odinga ukuyenza. We have this problem yoba ngabana sifuna umthetho we want ubangabana yintoni when umntu ekupha into your first question is what's the catch, like no there's no catch, this is a free gift from God, sisipho ongasisebenzelanga sisipho. Now akekho umntu osebenzela a gift, you don't work for the gift, a gift is given to you freely, you don't earn it, you don't deserve it, it's given, that's why it is a gift. So sinengxaki ke thina yokufuna ukusebenza nokudeserva things we are not supposed to deserve. Now ubabalo ke yiloo nto kukunikwa izinto esingafanelanga ukuzifumana, nothi nje izinto ezintle esingafanelanga ukuba siyazifumana. Then xa sithetha ngenceba lokanye le nto kuthiwa imesi ngesilungu, yona imesi ke okanye inceba kukunganikwa izinto ezimbi, okay, kukungafumani, kukungehlelwa zizinto ezimbi ebe kufanele ukuba zingabana ziyasihlela. Yile nto kuthiwa inceba ke leyo okanye imfesane imesi. So now izinto ebefamba siyazifumana sizifumani, ezimbi ebefamba siyazifumana kwefa ziyazehlela aseseli. Why? Ngoba uYesu wazithathela kuye. Le nto ithi iBhayibhile ithi umsindo kaThixo was exhausted kuYesu on the cross. So wonke umsindo wathululwa waphela. Now ke ngoku uThixo akasenamsindo ngakuthi akasasiqumbelanga. Yile nto ke ngosi sithi sisizukulwane esinyulu okanye isizukulwane esingcwele. Now ke mphulaphuli masifunde ke mhlawumbi sikhawuleza funda nje imavesi ambalwa sizuyifunda yonke soqhubeka nawo kule veki zayo. So funda siqale phaya ku First Peter chapter isahluko sesesibini ivesi yesine sawuqala kule yesine incwadi kaPetrose isahluko sesesibini sawuqala phaya kula yavesi yesine. So funda ke silungwini nasesixhoseni masiqala phe ke sixhoseni. Nisiza nje kuyo ililitye eliphilileyo liqekisiwe okunene ngabantu kodwa linyuliwe nguThixo linqabile nani ngokwenu njengamatye aphilileyo yakhekani nibe yindlu eyiyeyomoya isibingeleli esingcwele sokunyusa imibingelelo eyiyeyomoya eyamkeleka kakuhle kuye uThixo ngoYesu Kristu. Masime kule ndawo soqhubeka masime kule ndawo sijonge ke apha esilungwini ubangabana bayibeka kanjani as ithi ke as you come to him the living stone rejected by humans but chosen by God and precious to him. You also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Now, kempulapul, iti jengbasin siza kuye, kukanye kuyo inkosi, iti ililiche elipilileyo, elikakisiweyo okunene. Now, ubuke obokanye ukuba lilitye oku, iti papi lilitye elimbombo, iti ngesilungu, he is a cornerstone. Now, ilitye elimbombo, hilento kako kiwa indlu emangalo. Uze uti ka ulisusa leyo ndlu ayikwazi kuma iyawa. So eli litye limbombo, hilento yenza indlu ime ingawi. Usakulisusa ilitye elimbombo, indlu ayikwazi kuma yathini iyawa. Now ke ngoku ithi sisiza kuYesu nje siza kuye sisazi ubanga bana ulilitye elitye elinjani eliphileyo. Now, one of the things ke asibonisa zona kuba ngabana eli litye eliphileyo elicekisiwe okunene ngabantu kodwa linyuliwe nguThixo futhi linqabile. Now, eli lilitye elonyulwe nguThixo futhi elinqabileyo ongazulufumana naphi, yile nto ithi iBhayibhile xa ithetha ngoYesu ithi akekho omnye, akukho wumbi, alikho elinye igama abantu abangathi basindiswe ngalo. There is no one else and no other name by which man shall be saved. Now, nguYesu kuphela. Now, xa uma okanye usokhiwa, usokhelwa kuye, wokhelwa kwintsindiso ekusindisweni, wokhelwa kwintlangulo, nguye ohlangulayo. Ngaphandle kwakhe, akekho okwaziyo ukuhlangula. Akukho wumbi umhlanguli, akukho wumbi umsindisi, nguYesu kuphela. Uba ngabantu ufuna ukuhlangulwa ngomnye umntu akanayo iability, akanayo lento ikwaziyo ukuhlangula. Ayikho enye into enako ukuhlangula ingenguye uYesu. Nguye kuphela umhlanguli, nguye kuphela onako, nguye kuphela oyakuthi akuhlangule futhi uhlanguleke, akuhlangule kumsindo nengqumbo kaThixo ukuze ithini ingakuweli. Athi ke xa iqhubeka uthi nani ngokwenu ninjengamatye, ithi loo nto ninjengaye, ibisithi phaa kuRomans 8 ithi nani nakhethwa ukuze nifaniswe nifane nomfanekiso wonyana okuphela kwakhe amzeleyo, chosen before the foundation of the world. Now nikhethwa ukuba nibe ngalamatye aphilileyo, meaning xa kusithiwa ulilitye nani kuthiwe nikhethwe ukuze nibe ngamatye, ithi loo nto ukuze nifane naye, the same quality of power, the same level of authority that uYesu be operator ngayo has been given. Udathi, Father, give them the glory that I had with you before the beginning of the world. Ubuqaqawuli ebendinabo kunye nawe ngaphambi kokusekwa kwehlabathi. Banike, ukanye uthi ndibanikile obo buqaqawuli, athi ndininikeza ugunya lokunyathela phezu kwazo zonke intiyo zongendawo, ndininikeza igunya, ndininikeza amandla phezu kwa wonke amandla ongendawo. Ithi loo nto leyo amandla abesebenza ngawo uYesu usinikeze wona, athi njengokuba ubawe ndithumile nani ndiyanithuma. Xa esebenzisa le nto ithi njengokuba, ithetha ukuthi kolu nqanaba okanye kula level ebendithunywe ngayo nani ndinithuma ngayo, la mandla ebendiwanikiwe ukuze ndifike ndisebenzise wona nani ndininikeza wona, ukuze bathi xa benibona bazi kuba nina nisuka kum, nina nithunyiwe ndim. Yaqhubeka ukuthi yakhekani nibe yindlu eyiyeyo moya, isibingeleli esingcwele sokunyusa imibingelelo eyiyeyo moya eyamkeleka kakuhle kuye uThixo ngoYesu Kristu. Now, ukunyusa imibingelelo kuba ndawona naphi na apho sikhoyo makubekho into eyenza kugqabhuka udumo, kugqabhuke okanye kunyuka indumiso, kudumise kuThixo. Ithi loo nto xa sidibana nabantu abaneengxaki zabo abanazo ebomini babo, othina masifike sisizisa isisombululo. Why? Ngoba njengokube lilitye nathi singamatye, ulilitye limbombo, thina sililitye elokhiwa phezu kwelitye limbombo ukuze sibe indlu yomoya. Kobhaliwe kwathiwa indlu yami yoba yindlu yezibingelelo kolapho konyuka imithandazo khona. Now ithi ke londo apha kuthi suthina singabothini singabonyusa ukunyusa izibingelelo zomoya. Izibingelelo zini ezamkelekileyo kakuhle kuye uYehova ngaye uYesu Kristu. Ithi ke londo asihambi ngawethu amandla futhi azihambi ngelethi gunya. Lelikabani gunya ngakabani amandla esihamba ngawo ngakaYesu. So xa sihamba ngawo sinyusi senza kunyuke izibingelelo kunyuke indumiso kudunyiswa uThixo. Ithi londo uzuko udumo lonke luba kuye. Thina ke ngonjengendlu bathi abantu xa besibona bathi lo noba ungathwana udibene noThixo uhamba noThixo okanye uThixo uphaya kuye uhlala kuye. Now into endifuna ukubonisa yona ke mphulaphula kuba ngabana sanyuliwe sanyulelwe ntoni ukuze sibe yindlu yomthandazo, ukuze sibe yindlu yonyusa izibingelelo, ukuze sibe yindlu apho imithandazo impendulo zabantu zemithandazo yabantu iphenduleka khona. Namphulaphula ndifuna ukuchallenge ke xa udibana nomntu, ubudibana nomntu ogulayo ongaphilanga mphumthandazo, ubudibana nomntu osengxakini iba sisombululo. Kodwa naphi napho ukhoyo nabani nodibana nawo iba yibhanti yothando nobushushu nobubele nemfesane nemfefe zikaThixo. Iindaba ezilungileyo mazingavaleleki kuwe. Naw ke mphulaphula siyayivala kule ndawo. Sizawudibana ke kule vekizayo. Uba ngabana ke uzivile iindaba zilungileyo endishumayelayo futhi ufuna ukwamkela uYesu, yenza lo mthandazo kapha emva kwam uwamkelele uYesu kuze nawe ube yileyo yiyo le ndlu eyakhelwe kuyo, le ndlu yonyusa izibingelelo izise kuye. Ithi Nkosi uYesu, ndiyakholwa ukuba wena wafa ufela mna ufela iziphoso zam, wabuya wavuka ngomhla wesithathu kwelabafileyo ukuze ndigwetyelwe. Namhlanje ndigwetyelwe, ndisisidalwa esitsha, ndizelwe kabutsha, ndingumntwana kaThixo. Enkosi ndiyabulela. Izinto zindala zonke zidlule kum, bonani ke zonke izinto zisuke zabantsha egameni likaYesu. Amen. Siyabulela ke mphulaphula buthe wathandaza nathi lo mthandazo. Njengoba bendtshilo ndikrwece ke phaya kuFacebook ndivelile mbenene uthumele umyalezo ke bucala utsho ukuba uthandazile umthandazo ukuze ndihambe le ndlela nawe. Khululeka ungasithumelela ke nesikhululo umthandazo umyalezo utsho ukuba ngabana uthandazile wamamkela uYesu. Bakunikeza ke iguidance ukuba ngabana yenza kanjani uye kweliphi icala. Kude kube kule vekizayo. Be blessed. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.